Simu wana veni ona kalina potential, potential imwe.
We play this, make him bow. This is the remix.
Simu wana veni ona kalina potential, potential.
Tuwana na kuzuko lutwanga ine kaleta temwe mwecha.